Moja kwanza, mi bado mtoto, sijapitia nyingi changamoto. Japo kupendwa natamani hilo, ila kupenda sijui nani huyo. Najua mapenzi yana rani dunia, kienda kichwa lazima utaumia. Hayo hayo yanafanya na furahi, hayo hayo yanafanya wanalia. Sando nini?
Natamani nikupe moyo wangu, ila na hofu tatesa hisia zangu. Na navyojiona utanipa kizunguzungu. Ai jama
mwenzako, naogopa mwenzako, naogopa, naogopa mimi, naogopa, naogopa mwenzako, naogopa, naogopa mimi, naogopa.
Gina, nana, another one, no, no. Better go play you, baby. Please give me your lover. I no go leave you, I'm begging. Don't make bad man suffer. Mwenzako na kupenda kweli, paka navuka mipaka. Nisipokuona ndo silali, kitanda kinanitesa. Yeah. Don't try kunikata tu, wala ita kunywa sumu. I'm ready to die, baby, for you a lover.
Natamani nikupe moyo wangu, tatesa hisia zangu.
No, no.
Na navyojiona utanipa kizunguzungu. Ai jama
mwenzako,
don't say that.
Aku mimi naogopa mwenzako, naogopa, naogopa.